Exclusive from MalawiTalents.com.
Yeah. I tell my GVD. It's on a seaske.
I tell my GVD. I go pull up so on this banja line. I tell my GVD. Yeah, ati ni majibidia. Akufuna kusoko neza banjala ineyo ni majibidia. Yeah.
So mi segal, mi wafi tell you say, dikungo funa pango, nundi kukumbu se. Komwe tacho kela ndiku one se. Kuti majibidi wasa kupusi se. So mi segal, you are the one in a million. Muzambili tabili lai. Olo wanta majisili lai. Niye pano ukundisi yai.
Oko meda ni Gucci Versace. Utaya chiko nindi kupasachi. Ukufuna wadola pano. Watine yoni mbola pano mami.
Inendima kutenga kuganyi. Koma ukufuna kuturn up. Majibidi sanga kupase kantu.
Atini majibidi ya. Akufuna kusoko neza banjala. Ineyo ni majibidi ya. Yeah, ati ni majibidia. Akufuna kusoko neza banjala ineyo ni majibidia. Yeah.
Ndizo wana tumba manga mulibe dola. Ine, ndine muntu wa maluzi. Chikondi changa ndicha malamulo. Chikondi changa ndicha maruzi. Ndiye majibidi jibidi want to take my girl. But ya already know that we may love you girl. May love you to the end.
Ndiye usama kopeke.
Akatitie ku turn up. Yeah you wafi say no.
Yeah you wafi say no. Oh.
Akatitie ku photo shoot. Yeah you wafi say no. Uzikala nane olo munyengo ya mavuto. Mwinatali kile mavuto. Majibidi sanga kupase kantu.
Ati ni majibidi ya. Akufuna kusoko neza banjala ineyo ni majibidi ya. Yeah, ati ni majibidi ya. Akufuna kusoko neza banjala ineyo ni majibidi ya. Yeah, ati ni majibidi ya. Akufuna kusoko neza banjala ineyo ni majibidi ya. Yeah, ati ni majibidi ya. Akufuna kusoko neza banjala ineyo ni majibidi ya. Yeah.
Exclusive from MalawiTalents.com.